kale yoyo no Robert Katibante kakati ye Robert Chagulanyi senta mu munachibina cha National Unity Platform atandise okutalaga ekitundu kye Lango atandikide mu district ye Amorata eno no awerekeddwa ako omumyuka we Dr. Zedrina era abeno abasuubiza okulongoosa ebyobulamu ebyenjigiriza ate n'okubazimbira enguudo ennungi nabo batambule nga beeyagala
subu yalemera mu processions nibo obofata zivamo akadodi kakaba
wewa akazuddemu kina nge simanyi ne wale Masaka baafa kuba naye guno omulundi gwakubiri nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaga ekitundu kye Lango naddala nga atuuka mu district zaatatuukamu ku mulundi ogwasooka.
Denga katulu merero kubange mfufu ya byo bajinywedde
okay.
Kale webale kubera ku radio wood radio mtu wa bulijjo bajuuse oba bajunusiza.